DajimSafi.com.
Hey, baby, hey, baby, I miss you, baby. Najuta kiburi nilichojitia mwenzio, maumivu yamekithiri, sio siri, na wendo kimbilio. Itaniua sio siri, itanitesa ya mapenzi minyo. Kama kosa nimekiri, baby nisamee. Mweza kuriwe kota mama, naona tu kara avijapo na vidonda mama. Umesusabu na kosara, sweetheart, sweet love. Nimemisi kukukumbatia mwenzio, apologies na wanjulo. Nimemisi kisi nyambeli ni wako jio. Kosa wanjo. G-baby, 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 G-baby. G-baby, G-baby, G-baby. Kila nikilala na kuta ndotoni. G-baby, G-baby, G-baby. Wakufa kuzikana tuendote peponi wewe. I miss you, baby.
Oh no. Anahisi kama ndoto, kama shetani ndo alitupitia. Kweli kiburi utoto, hata mimi nilikumisidia. Uje na maji ya moto, ama ndo yanatumwagikia. Kweli mapenzi utoto, ndo inatufunga dunia. Ninakuita tena baby, kukusame sina budi. Mimi nimesha include makosa yote. Nasilo, usifanye tena kusudi. Nimeamua nirudi tuishi wote. Havijapo na vidonda baba. Mesu sabu na kosara. Silo, silo. You know this love was sent from up above. Apologies and I want true love. Baby, sometimes I wish to have you by my side. Cause you know you are my
G-baby, G-baby, G-baby.
Baby, baby,
nisame, nisame, eh.